Joseph, never beats.
Bro Daniel, sing once again. Nilikuona, nikakufata. Roho yangu inakutaka. Nilizunguka dunia nikutafuta. Mimi nataka kukamata. Mimi wanna fall in love just on the low. I wanna make everybody know that you are my baby. And I'm gonna love you daily.
Nakutaka.
Your body there.